No muntu ukivaphile kwezothando noma isifiso sakhe wayethu uzothola umshado ngisho emphakathini ngase ngiphenduka ehlazo ngiwundinga sithebeni olama uthando ligcwele inkaba mhlawumbe inkinga kimi noma mhlawumbe inkinga kuye mina ngikwenze konke kodwa kaze kwalunga khumbula masihlangana ngangiyikho konke kuye namhlanje mayebuya amacala kumele ngiwaqule sengaphenduka isigubu maye ngishaya ngikhala kamnani sengahlala ngithukile heyokungithuka ngisayiphatha ungixosha phakathi namabili Hataka sangithanda phuma emthonjeni enjabulo akajabule ngakangishaya ngangithi mangikhala engekho zongithulisa mina ngilikhwane lenyoka habekho abangikhulisa habekho abangibonisa indlela abekho abangikhombisa okwami kunzima ngishaya noma sengixolisa My shoulder, angisoze ngakuphoxa, angisoze ngakhohlwa, soba ubambo lwami mina angisoze ngakrossa, nanini ungafona, uzohleza ungithola, mama ungangigabaza ithawula, angisoze ngaliphosa. Mina kade ngangifisa ukuthola umuntu ozongithanda ebuhleni nasebubini, thola umuntu ozongishada, ubaba uphendulile, ngithola ozongibamba ngesandla, ngeke sawela phansi uzongithulisa noma ngikhala. Baba mina ngiyabonga ufake ismile empilweni yami. Wangibuyisela uthando injabulo enhlizweni yami bese ngivaphilwa faka ismile emlonyeni wami thandwa mina ngiyabonga injabulo emoyeni wami